Mukwano yadde nkoye kino tekisobola kulinda nti tomorrow okuva kumakya neesunze nkomewo okubuulira ekyotamanyi mukwano okwagala gy'olize kwennina tekukoma ku kunywegera kusinga waawo newe kulituuka okunsiriwaza ne batwale butabika kuli batekuweddeeyo kusinga waawo sobola n'okwetuga nenfa bwe kiba kinakuwangaza sobola n'okulya amagumba sofigoli emiwula kuba nkwagala nnyo era njagala mukwano omanye tolinnoonya n'otandaba tolimpita ne siitaba teri kye mbigaana kuwa kagube musana keebenkuba sirikyuka ne mukizikiza bibeerawo nze nenkwakira kulage nti gwe wange manya nakuwerako n'omwoyo gwange ndayira ne bw'oligenda ewala emmotoka bw'erifa nditambula eryato bwe riri bulandibuga kakibe kimishoni ndigimaliriza ne bw'onzisa ku minzaani okupima laavu eno gye nnina kalimi ka minzaani kakutuka omukwano gwange guzitowa abawala bangi beekoza naye teryali kunkyayisa sinywedde mwenge kakkana bye njogera mbitegeeza tolinnoonya n'otandaba tolimpita ne siitaba teri kye mbigaana kuwa kagube musana keebenkuba sirikyuka ne mukizikiza mbibeera wanze nenkwakira kulage nti gwe wange omusaayi gwange omusaayi abasawo bwe bagukebera tebasuula yeggwe bwekirwadde kyange kwagala ddabo era kyova olaba nga buli kadde mbeera nkoyeyiza teri yakusinga olinga akamuli akalungi Katonda ke yasimba ku nsi okutujjukiza nti waliyo eggulu teri yakusinga tolinnoonya n'otandaba tolimpita ne siitaba teri kye mbigaana kuwa nakebenkuba sirikyuka ne mukizikiza mbibeera wonze nenkwakira.